salamu nitumi. Kimya kina ni dhulumu sichelewe.
I love you.
Hali yangu mahamumu wele. Itafikia hatimu nijiwe.
I love you.
Mbavu nimezidi, mwili umekwisha nguvu nimeroa.
I love you.
Nisijipe ushupavu usokuwa, hali na maumivu ya sopua.
I love you.
Kisiri kuniteta, sitopata tahayuri visalata.
I love you.
Nikitimiza dhamiri nitatweta, kwa hakika jibu zuri nitapata.
I love you.
Najifaragua kwa mayowe.
I love you.
Kama umeshaamua waumbue, mikono naichanua nikumbatie. Mikono naichanua nikumbatie. Mikono naichanua nikumbatie.